Timoteyo wa kabiri, umutwe wa kabiri. Wowe rero mwana wanjye, uhagarare kigabo ubishobojwe n'ubuntu Kristo Yesu akugirira. Ibyo wanyumvanye hari abahamya benshi, nawe ubishinge abantu b'indahemuka bazashobora kubyigisha abandi. Ujye ufatanya nanjye kwihanganira amagorwa nk'uko bikwiye umusirikare mwiza wa Kristo Yesu. Nta musirikare wagira ibindi ahugiramo ngo bakinejeje uwamwohereje ku rugamba. Kandi igihe abantu barushanwa, ntawahembwa ikamba rigenewe abatsinze keretse akurikije amategeko y'irushanwa. Umuhinzi kandi ni we ubanza kuganura ku byo yavunikiye. Uzirikane ibyo mvuze, Nyagasani azaguha kubisobanukirwa byose. Ujye wibuka Yesu Kristo wazutse mu bapfuye kandi ukomoka kuri Dawidi, nk'uko ubutumwa bwiza namamaza bubivuga. Ubwo butumwa nibwo mporwa ngashyirwa no ku ngoyi nk'umugizi wa nabi, nyamara ijambo ry'Imana ryo ntirishyirwa ku ngoyi. Niyo mpamvu nihanganira byose kubera b'Imana yitoranyirije, kugira ngo nabo bahabwe agakiza kabonerwa muri Yesu Kristo hamwe n'ikuzo rihoraho. Iri jambo ni iry'ukuri. Niba twarapfanye nawe, nanone tuzabanaho nawe. Nitugumya kwihangana, tuzimana ingoma nawe. Nitumwihakana, nawe azatwihakana. Niyo twamuhemukira, we ahora ari indahemuka kuko atabasha kwica isezerano. Ibyo byose ujye ubyibutsa abantu bose, ubihanangiza utanze Imana h'umugabo, ngo birinde amagambo atera impaka kuko ntacyo amaze uretse gusenya abayumva. Ujye wihatira kwishyira Imana uri umukozi ushimwa, utagomba guterwa isoni n'umurimo ayikorera, ahubwo avuga ijambo ryayo ry'ukuri uko riri. Naho amagambo y'amanjwe y'abatemera Imana ujye uyagendera kure, kuko abayasamarira barushaho kutayubaha. Inyigisho zabo zimunga abantu nk'igisebe cy'umufunzo. Muri abo harimo Himeneyo na Fileto. Barateshutse bareka ukuri, bavuga ko izuka ry'abapfuye ryarangiye, bityo bagatesha bamwe Kristo bemeraga. Nyamara haracyariho ifatizo rikomeye ryashyizweho n'Imana rirangwa n'iri jambo ngo Nyagasani azabe, kandi ngo uvuga ko ari uwa Nyagasani wese nareke gukora ibibi. Mu nzu nini ntihaba ibikoresho bya zahabu n'ibya feza gusa, haba hari n'ibindi byakozwe mu biti no mu ibumba. Bimwe bigenerwa imirimo y'icyubahiro, ibindi imirimo isuzuguritse. Uwiboneza rero akimaraho ibyo bibi, azaba igikoresho kigenewe imirimo y'icyubahiro, cyeguriwe nyiracyo, kikamugirira akamaro kandi gikwiranye n'ibikorwa byiza byose. Irari rya gisore ujye urigendera kure, ahubwo ushishikarire kuba intungane n'indahemuka no kugira urukundo n'amahoro, ufatanyije n'abandi biyambaza Nyagasani bataryarya. Naho impaka ziterwa n'ubujiji n'amanjwe ujye uzirinda, kuko uzi ko zibyara amahane. Erega ntibikwiye ko umugaragu wa Nyagasani agira amahane, ahubwo akwiriye kuba umugwaneza kuri bose, ushoboye kwigisha kandi wihangana. Agomba kwigisha abamurwanya afite ubugwaneza. Ahari Imana yazabemeza kwihana, bagasobanukirwa neza ukuri kwayo, bityo bakabasha kwisubiraho maze bakigobotora mu mitego y'umwanzi Satani wabagize imbohe ze ngo bakore ibyo ashaka.